igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 36 bazerera mu butayu imyaka 40. Abana ba Isiraeli bamaze hafi imyaka 40 ntacyo babona mu mwijima w'ubutayu. Igihe bigomekaga ikadeshi bangaga Imana. Imana nayo imara icyo gihe. Ubwo bagaragaje ko badakomeje isezerano bagiranye nayo, ntibajyaga guhabwa ikimenyetso cy'iryo sezerano ari wo muhango wo gukebwa. Icyifuzo bagize cyo gusubira mu gihugu cy'uburetwa cyagaragaje yuko batari bakwiriye ubwigenge, kandi Pasika yashyizweho kuba urwibutso rwo gukura mu buretwa ntiyajyaga kuziririzwa. Nyamara gukomeza umuhango wo mu ihema ryera byerekanaga yuko Imana itari yarataye ubwoko bwayo, kandi imbabazi zayo zari zikibaha ibyo babaga bakeneye. Kuko Uwiteka Imana yawe ikita ku rugendo rwawe rwo muri ubu butayu bunini, Uwiteka Imana yawe ikabana nawe iyi myaka uko ari 40 ntihagire icyo ubura. Gutegeka kwa 2:7. Imana yitaga kuri Isiraheli ndetse no muri iyo myaka yo gucibwa. Kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kubigisha mu butayu, imyambaro yabo ntiyasaza n'ibirenge byabo ntibyabyimbaga. Nehemiya 9:21. Ubutayu bwari ubwo gutoza urubyiruko ingeso nziza bubategurira kujya mu gihugu cy'isezerano. Mose yaravuze ati, Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano nk'uko umuntu ahana umwana we, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi yemera ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Gutegeka kwa 2:8. Yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga bakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura, yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Yesaya 63:9. Kwigomeka kwa Kora kwaviriyemo Abisirayeli 14,000 urupfu, kandi n'abandi bantu bake cyane batari bafatanyije bagaragaje yuko bafite umwuka nk'uwo wo kwanga ubutegetsi bw'Imana. Kwigomeka kwa Kora kwaviriyemo Abisirayeli 14,000 urupfu, kandi n'abandi bantu bake cyane batari bafatanyije bagaragaje yuko bafite umwuka nk'uwo wo kwanga ubutegetsi bw'Imana. Igihe kimwe umwe mu kivange cy'amahanga wari warazanye n'Abisirayeli bavuye muri Egiputa yavuye mu ruhande rwe, aho we na bene wabo bari babambye amahema, ajya aho Abisirayeli bari avuga yuko afite uburenganzira bwo kubamba ihema rye. Havuka urubanza hagati ye n'umwisirayeli, maze rugeze imbere y'abacamanza hatsindwa uwo wari wiyenjeje. Kubw'umujinya yari atewe n'icyo cyemezo, avuma umucamanza atuka n'izina ry'Imana, bahera ko bamushyira Mose. Uwo mugabo arafungwa kugeza ubwo Imana yababwiye icyo bagomba gukora. Imana ubwayo niyo yaciye urubanza. Bakurikije amabwiriza y'Imana, uwo muntu wari watutse Imana bamujyana hirya y'ingando, maze bamwicisha kumutera amabuye. Abari baharakora icyo cyaha bamushyira ibiganza ku mutwe, maze batura bavuga ukuri kw'ibyo yarezwe. Baba ari bo batera amabuye ya mbere, maze abandi bantu bari bahagaze aho bungamo kurangiza icyo gihano. Abalewi 24:14 no gutegeka kwa 2:17. Iyo icyaha cy'uwo mugabo kidahanirwa, abandi bajyaga kwiheba, amaherezo ubugingo bwa benshi bukahagwa. Ikivange cy'amahanga cyavanye n'Abisirayeli muri Egiputa cyavugaga yuko cyari cyararetse gusenga ibigirwamana, yuko basenga Imana y'ukuri. Ariko hari uburyo bari barandujwe no gusenga ibigirwamana batubaha Imana. Bakwijaho bari baganditse imico yo gusenga ibigirwamana no kwitotombera Imana. Bidatinze habaho kwica isabato. Itangazo ry'Uwiteka yuko atazaha Abisirayeli umurage wabo ryari ryarateye umwuka wo kwigomeka. Umwe mu bantu wari ubabajwe n'uko atazagera i Kanani, kandi wari wariyemeje kwerekana yuko asuzugura amategeko y'Imana, arihandagaza yica itegeko rya 4 ku mugaragaro ubwo yajyaga gusenya inkwi ku isabato. Iminsi bamaze mu butayu, gucana ku isabato byari bibujijwe. Iryo tegeko ryo kubuzanya gucana ku isabato ntiryajyaga gukomezwa no muri Kanani, keretse mu butayu gusa aho umuriro utari ukenewe wo gushyushya. Uko kwari ukwica itegeko rya 4 ku bushake kandi bigambiriwe icyaha cy'ikitumano. Mose ajyana urwo rubanza imbere y'Uwiteka, maze abwirwa uko bigomba kugenda. Uwo muntu ntabure kwicwa. Iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma y'aho baganditse. Kubara 15:35. Ibyaha byo gutuka Imana no kwica isabato ku bushake byahanwaga kimwe, kuko byombi kwari ukurwanya ubutegetsi bw'Imana. Benshi banga isabato ngo ni iy'Abayuda. Bavuga yuko niba igomba kubahirizwa uyisha akwiriye guhabwa igihano cy'urupfu. Ariko gutuka Imana byahanirwaga kimwe no kwica isabato. Ubu ngubu niyo Imana itahanira kwica amategeko yayo ikoresheje ibihano by'akanya gato, mu rubanza ruheruka urupfu nirwo ruzahanishwa bica amategeko yayo yera. Mu gihe cy'imyaka 40 yose mu butayu, igitangaza cy'amano cyahoraga kibutsa abantu isabato uko icyumweru gitashye. Nyamara Imana ivugira mu muhanuzi wayiti, n'amasabato yanjye barayaziruye cyane. Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 13 kugeza kwa 24. Kandi iyo ni imwe mu mpamvu ibarwa kuba yaratumye abakuru muri icyo gihe babuzwa kujya mu gihugu cy'isezerano. Igihe cyo kuba mu butayu kirangiye, ubwo bwoko buguma Kadesh. Kubara igice cya 20 umurongo wa 2. Uhereye ku nkombe y'inyanja itukura aho bari banezerewe cyane, ukageza ku gituro cyo mu butayu cyasoje imibereho yo kuzerera mu butayu, ngiyi imibereho y'abantu ibihumbi byinshi bari barahagurukanye muri Egiputa ibyiringiro bikomeye cyane. Icyaha cyari cyabakuye igikombe cy'umugisha ku minwa yabo. Mbese ababayeho nyuma ntibyababereye akabarore?